schon, haben wir das Klemmen sogar online. Just Moves und Valerie, so was gut, ein Interview. Stexy. Ungenza ngiflowe njenge tap, nenhliziyo ishaya i-step. Imizwa ishaya i-gap, bangicelele ngidinga bhe. Namhlanje uhlezi engqondweni wahamba ngazi ngoneni. Inhliziyo ihlezi ekhoneni, ngiyazi mhlampe ngusikhotheni. But please baby come back, you know I'm watching your back. Inhliziyo under attack, izwa sembhale ne-trap. Wena ubambo lwami plus ungenza ngifuduma. Ngiyacela sithanda sami, angeke ngikwenze uduma. Mhlampe wena umshado wami, ngoba ungenza ngifuduma. Thatha nathi isandla sami, yazi ungenza ngikhudumala. This is for Mrs. Rap, lo bengithanda ngenamali. Bengizibushela i-rap, kodwa ngithanda ngenakhaya. Behlala kweyami i-lap, noma endlini ngenakhaya. It said usuhambile endluzeni yakho angisahlali.
Funa yini vele? Funa yini vele? Funa yini vele?
Phela kwazi ukuthi ufe ngoba isikhathi ufa ngesakwazi ukumthanda.
Kodwa phela nami ngiyakuthanda futhi. Yeah, ba. Angifi futhi ngizaphila.